Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Sidjo Tamani.
Nden sakiraaɓe nde noon mi holta on hikka e kabaruji ɗi min joganɗon ɗo hannde altinere sappo e jeegom lewru juin gonɗe muɗo sappo e jeeɗiyam ƴaɓɓorima sinma capannayyi e joyyi e ley studio Tamani. On kultimtinta hannde wiide projet mawɗo leyɗe Afrique banggal dawridal ɓangi ndenno ko foti duuɓi sappo e joyyi en na ndenno so hooreɓe leyɗe ne kawri Dakar fa ƴewtida nde oɗo projet mawɗo pelle murtuɗe tati goɗɗe ɓangi ndennoon nu ɗum woni jokka MAA CPA kañe e CMFF FPR ndenno ndenoji an han kode ɗum woni ndenojo Burkina an han ko guure mu'en ndenno ɓe ɓangi ɓe ɓamdi aadi Alanjeri joddade e laamu yalla deƴere ana ñiiɓa ley Mali soldasi leydi Burkina Faso ndennoon notiɓe Mali ɗo enna e oni ley Mali ga ene nangama beer tumbutu laamu muɗum o eɓe nutti ɗo e sukaɓe jokka burdaɓe eɓe jogino ɗum desowal eminela e juuɗe maɓɓe ndenno ɓe jetɗon fuu ɗum ɓe gartirama Burkina Faso depuis en notoni luttodirɓe e laamu o ɓe ene biltike e guɓal député en sappo e joyyi noono cuɓtagal nana fa hora hunde fof ko wanno ekkidal le balɗe ƴaɓɓiri ɗe to ana miile hoorejo leydi e ministre en o ɗum nodde fa humta ñanno député en ɓe e dow ko waɗi ko jaati jaati bisimilla moɗon e studio Tamani. ndenno min keeɓi kabaru jawnuɗo joni hollitidde wiide kasunkoɓe jeɗɗo keeɓi yaltide jokka caggal murtere mawde waɗi toon ɓe keeɓi dogude ɓe jaltile suudu kasundo enna ndenno caggal ɓe jokkitama ndenno nayo e mabɓe ka heɓama nanguede ɓeɗo tatton ɓe kañum fa hande ana wondi e tewtede projet mawɗo leyɗe dawridal banggal yirwere runde meɗen afrique nde fuɗɗi ndenno ko yaata duuɓi sappo e joyyi hikka fa hande projet o ronki yitude e lawol ndenno ɗum waɗi so hooreɓe leyɗele yoga en dawri ndega tawodiri e Dakar li e won won lamorle Sénégal ɗo enno ndenno hunde fof jokka fa ɓe pewna ko woni ko jikkeji mabɓe pa jikkeji mabɓe e dow hunde fof ko wawi jokka wode wawi hono jokka hunde fof yirwinde leyɗele meɗen ɗe kede nden Oumar Waygalo
kanko ɗum woni hoorejo leydi Sénégal o Macky Sall o holliti wiide wakkati joni o ko heewi ana hani yawnede ɗum woni le Afrique ɗo o holliti wiide Afrique ana hani ɗum woni daranade hoore muɗum hono laawi goɗɗi kasen jaltinirte ɗum woni Afrique ɗo o wiido so ɗi laawi ana jaltine wakkati joni Afrique ana haaja balligu mawɗo ley hen kanko nappo o holliti wiide ɗum woni projet ŋaji kanɗi yaltinede fa hono ɗi golleji fo keɓano ɗi juɓɓiro o holliti wiide projet ŋaji sappo e jaago hani yaltinede ley hen ɗum woni ono yaade hono kuran en yaade hono ɗo batoji darto kañe yaade hono ɗum woni hono ɗo terrain ŋaji ƴaɓɓirto ley laawi muɗum ɓe kolliti wiide du ɗum woni hono lawol terrain ngolngol hakkunde bamo koye Dakar ngol ɓe mbigol lawol e ngol hani moƴƴintinede wakkati joni o ɓe kolliti wiide hakkunde Abidjan e Lagos du won laawi kanɗi moƴƴintinede toon ɓe kolliti wiide du laawi goɗɗi kase ɗum woni mawɗi ana kanɗi moƴƴintinede hakkunde Brazzaville e Kinshasa fa hande nappata koɓe kolliti wiide ley hen ko ley ɗi projet ŋaji won kalisiji keɓa ley hen jata kaɓe kolliti wiide kalisiji goɗɗi fa hande ɗum wonde tiiɗallaji ley hen hay ɗum woni hono kamɓe ɗum woni yimɓele dunke e ande le Afrique ɓeɓe kolliti wiide fa Afrique heɓa yettina ɗi golleji fur sina yitade fo wallire ko yaata e milliard uji capanɗe jeenayyi e tati ɗum woni dollar
o mbiyeteɗo Abdoulla Niang kanko mo ballifotoɗo dewtere mo wallifimo dewtere wotere dow yirwereji yogaji o holliti hooreɓe leyɗe ɓeeno hono hawretiɓɓe Dakar toɓe ndenno an han ko toɓe ɓami anniye ndenno tabintinde projet ji ko yaata sappo e jeegom o hakkille makko mo wi ɗi jeeta lawol abada so tawi ndenno eɓen dawri ɗo ndenno ɓe pawi jikke mabɓe dow leyɗe goɗɗe kede ɗen Issa Fakaba
so en ƴeewi en tawan rafi jogorgal lobbal ɗi golleji e dabareji piya ɗi ɗum woni tiiɗallaji ɗi le wakkati joni o eɗen mbawi wiide ɗi anniyaji ɓamaɗi ɗi ɗi fuu ɗi garan ɗi haaɗa e lawol hono no anniyaji kiɗɗi ɓamano ɗi keddiri e lawol ni ɗum ne Macky Sall wari o lonti Abdoulaye Wade anniya muɗum fuu ɗum woni tabintinde ɗi golleji hono dabareji piya kawrintinoji keɓe leyɗe meɗen ɗe so en ƴeewi anniyaji ɗi yo anniyaji lobbi sanne ka hono no ɗum tabintinirte ɗum woni tiiɗalla o le wakkati joni o aɗa jogui hakkille aɗa fi dabareji lobbi a wala jawdi handi tabintinde ɗi anniyaji ɗum kay o anniye wala fuu ko nafatan hono yimɓeɓe dardeten walla en ɓe wajibi neɗɗo balluɗoma yoɓude jawdi hunde nde tabintinɗa ɗum yo wajibi a waɗiranno jomu muyirin hay ɗum woni tiiɗalla o le wakkati joni o ɗum waɗi ko dabareji piya ɗi anniyaji ɓameteɗi fuu ɗi kaɗan e lawol saabi heɓde jawdi tabintinori kabaru o ɗum woni tiiɗalla o hooreɓe amen ɓe ana hani famude wiide kabaru moussaka o ɗum woni tiiɗalla o le wakkati joni o ka so en ƴeewi hono tabintinde na newnude tabital ɗi anniyaji eɗen mbawi wiide Mali ana wawi latade nuygal tendi ningal newnowo ɗi anniyaji
soldats e leydi jokka Burkina Faso jeddo jiyama ana bamda nate kany e sukabe burdabe hedambe emnela nana be jogino desawal emnela ngal jaate e le ngendi wetendi e berlamu tumbutu wala don e nete jottaki adu kala nana be koliti metta mabbe dum laamu e hore mudu aljumar yabbe de won ko be do soldats e jeddo Burkina Faso napta leydi mudu e soldats larmi mali goto den no wujji mobel ansongo bete kany den no kanko hawjotono dum ngendi ndi en cede en koliti o nangi lawol yaade hedde mineka en to den no mobilaji jeego den no jukkiti ke mo gila kenye nanga den no an han ko tay won ko nanga den no emnela kanyo hulitama gila kidal nanga ko den no be ngari be ndakima hedde mineka en to den no hulitama hul won ko Ibrahim kanko e holliti ansongo do feccani Imrana den no kete den Ousmane Diko
Beta watu 10h so fara ana wondune neddo goto le mobile burgel fu heydude so fara yeyna yewtade horeje mum o yoppino on tiagal kilo mobile edo ana hen gel nyifa kadu den woni ko warti ga yesoga o banti wala magel heli barasi gendarme so o hawrudi e mobile lumo jippini jama fa yoni dum wadi so gendarme be bawali felude mo ler goto tiagal mudu mobile jeegon soldat sen tonti ko mo ka be fiti ke wartu de kiki de jitalim heydi menaka to woni ko
nan pelle murtube kesse bami bangi non kenyan jordade e lamu wobe bami anniya mudun ne fa kawral nyiba e ne e leydi meden dibe tongi talki on e anniya mo lan la hun bu lam warde aljangeri to en den ngoni maa cpa kanye e cm fpr dun woni hono bambe malfa kanyu en fande na en gelle mudun en kedo den barke sise
horebe bale tati murtube leysa haltobe be jidi kenyan be kawri do gotol be sinnyini derewol arandewol ko be ngarta fa be kokka gouvernement mali o ngaro wol falato sababu kaldal e kawral hakkunde mabbe ministre mali kumanido kabaruji hakkunde mali e leede godde abdoulaye job yottike algerito kikire kenyen honorojo makko gondo to algerito dum woni ratam lamrana holliti wiide tobbere bale tasside labbini de dum waran lato sababu newnowo kaldal e kawral hakkunde bibbe mali kanko horejo ministre dum woni albert gerard gonders kanko dun omo wonno algerito kanko holliti wiide so kaldal e kawral gal wadayi omo wawi wiide tidal mawdo bonandaji mawdi ana fewti level sahal gol gonde leyl runde leyde afrique de dum woni kanko kejenaado mali e sahal o le runde afrique de pierre boyoya o holliti wiide kaldal e kawrangal ana wondi e yarde yeso hakkunde bibbe mali o jowti gouvernement algérie o sanne le golleji mudun ko be ngadi ko faabe newna kaldal e kawrangal
pelle tati dum woni emnela ema akanyi asya kanyu en adino futongi didde talki kawral e dawridal yoga en kolliti nde ven feccore pelle murtebe en ana sabimbina kaldal wadira no haniri denno andado hun kabaruji nena sahelle mali do en andando dum fasane bali fotodo dewte dubete do Sekou Mar Diallo holliti Issa Fagaba ko woni mi jago mudum kede den Ousmane Diko
Il est important de voir
Hande ana hani ko kaldal gal wara wara no fewri patifay goto jalo goddo ele hen sa jeewi no gubede du gorrini no ndarori ele pelle didi ni fedde wotere de yo yaltude e mali fey wadani faysole hen mla maa kany asia de gube ana godani gotu mbaku mali kany e fedde dida berde wonde batade lamo o leede pelle didi de galda hakilo fewde e kaldal du ana wawi nafude mali so wallobe dum beedi sinande dum e jingande dum
Den no ƴeewen ko woodi banga région ngañ meɗen Kenya hulitde batu mawɗo keeriɗo joƴinama gawo yimɓe ko foti temedde joyon tawama toon en ɓe mbi den no ɓe danki ɓe indiri ɗum en nan de yimɓe ɗoɓe joɗinoɗo ɓe danki indiki danki jaam fanda mabɓe yo fiide dabareji ñiɓinirɗe deƴere hakkunde jaaliñi toon ɗi en kala greffa nden walde nde wona jallamu kañum heeɓi hakkille muɗum pinude du ndeɗo walde nden no loni kañum sallu lawni wotere kañum notoriɓe ko foti millioji nogay e tati kalisi sefa kenya galle banamba do en hon buhun fugono jakka banan kenya banamba di kewa hol galle ji kuuli di kewa di kewa bawde ko yata temede didi kany e chapande joy ndokama to en ko foti tonuji joy awdiji dum woni awdiji hono tigaje en be mbi gerte nyebbe kany e gawri projet o en bo mo holitide biete do eco en waliribe ko adido awdiji fa yotto en no haniri kala dum fu e le commune ngaji dido dum woni borom madina sako tuba koro kany SBT sukaabe député en immi ke yewo yino sukaabe uddaabe kasu sego be en jogora walde humani de renu gol hakkeji sukaabe notibe sabide be dokki ben ko yaata hono je sube do sukaabe ko yaata hono cenorde en chomci kany e pijiru koy be do be tawi dum dum ben an jogora no hanira jate nono e do be do tanagi seriaji le ciudi kasu sukaabe den no beta hande remobe kuccala be en non janginama ande kese no ndiyam iyo iwole enjo e kawjorte en remobe chapande jeyombe en paminama no ndiyam kam den no natir nanin tele e gese balle dide be ngadata e dedo jande dedo walde wana jallam biete Ahmed kanyum landini jamde de en beta hande holte horebe projet ngaji jodibe e kuccala be en den kanyi e yoroso pewna beydanama ande e famu bangal nodi pewnirta dino projet ngaji mabbe no yidira kala balde joy be ngadata e dedo jande ministre hakkitere e galluje en ana wondi e dabe mudon di en fa hana han ko tere tiagal kay Ousmane Sy won koy yottino kulkuro beta hande den no faamu mo indirta to hakkilaji dow e region ngay en non no kani hakkitere kani jogidrede kala den no beta hande dum ministre o en mo yottige e kulkuro den no dum o yottige kay dum den no tiagal mudon won ko yotti kulkuro faamu mo hala dido bangal hakkitere no region ngay meden poti jogorade en jewtalama don kaddu den handa bangal region ngay meden di on jarama yewtran wodi